sang sabi landeli ipupho lami namlele ipupho lami ilandeli ipupho lami nama mama fi angithukile ngithinde suki landeli ipupho lami namlele ipupho lami ilandeli ipupho lami noma indlela zinyama sithanda zanjalo sicela ukukhanya kwinkowo so never fall. I'm in the studio cooking up, I can quit.
No, no, hey, no.
I do it for family. Mina ngafa no mini. Sitha zami zini. Silwe mihla nemihla. Sengifise lili. Awuzifuna mfi. So I had to get it, I can pull back, I'm never going slow. Mama, I'm in and I'm not quitting until I get the dough. They hitting and I know they wanna mark me alone. Now batting down until I get to the door. This is a dream, I won't stop chasing them gold. Cause since they young and I always wanted more. I'm not in the street, sang sabi. Landeli ipupho lami namlele. Ipupho lami. Ilandeli ipupho lami nama mama fi. Angithukile ngithinde suki. Landeli ipupho lami namlele. Ipupho lami. Ilandeli ipupho lami. Abi on my feet. Angilali ngishwini sang sabi. Landeli ipupho lami namlele. Ipupho lami. Ilandeli ipupho lami nama mama fi. Angithukile ngithinde suki. Landeli ipupho lami namlele. Ipupho lami. Ilandeli ipupho lami namlele.